piri kalelo banai mamtanda chizimi kiota soni bigonda mtandao
Kumbuka bale umwe tinagula nawo umwe lero kulibe anasi tinaphuzira nawo koma anatsogola alongo umwe anali odziwa kucheza koma lero anapuma aluso omveka umwe ankatisangalatsa koma pano kwachete adanka ndidzakangamira mtandawo ndikalingalira za chuma chidakanika kuombola achuma mmasiku awo atsoka zaophuzira amene maphuziro awo anakanika kuwanyamula munthawi ya nsautso Zao mfeka, amene kwao kumfeka kunakanika kuakuta munthawi ya zisoni ndidzakangamira mtandao
Fungatira mtanda Mpaka ndigwetsa mtolo wanga Ndidzakangamira
Nega wopepuka ntanda Kuma muli mphavu yochiza zankona gona ntenda Uoneka wopusa kwa anthu amena kutayika Kuma muli nguvu zotsitsimutsa olema ndothodwa Uoneka wausiwa Kuma mwayiwo mwadzadza chuma chobisika Anu mavuto mudandaula sakusoweka thandizo lina kuma ntanda Omwe anasenza pakavale Yesu Kristu wamoyo Ndemonga nneneli mtsamiro mwala Ndinatera opanda kanthu mzauluka Ndilembeni ntchito nyumba yanu lo yokolopa ndigwira Palibe cha nzeru chuma kutchuka maphuziro udindo Ndidzakangamira mtanda
Mpaka ndigwetsa mtolo Mtolo anga Ndidzaka ngamira mtandao Ndikusinda na ndikoro